Walelo kusabye mpulirize bye nkugamba ntambulira ku boda ate siri mwana wa mulodi wadenga ebizibu bye bingi naye nze mpulira nti egwansanira ekakkanya omutima gwo ddiyo kirowoozeeko niwe kuba kulwana nwana paka emikono wegikutuka nasalawo omukwano mbeere naawe nomatawatika erinnya ly'omukwano lyanemera mu bwongo niwe ndaba omulala mbeera muyita linnya lyo oli mulungi kale osikiriza kaba kuba malebe nasalawo omukwano gongo kwate kontrakta bebe njagala birungi byoka amapenzi gomasufu bebi gendya nawe yo my love wenjagala weka yo my love bebi kakana yo my love wendaba mu future yange yo my love omukwano gumanya ndina ntogo simanyi niwe nguteeka gususa obungi n'olumunkaaba we mba sikulaba baby you should know every time we wanna be just by your side you should know every time we wanna be just by your side n'olumunkaaba we mba sikulaba nkakasa obukakasa nti genjogera mazima siri kuleka ebigambo bye njogera njagala buba obujulizi yo my love wenjagala weka yo my love baby kakana yo my love wendaba mu future yange yo my love njagala weka yo my love baby kakana yo my love wendaba mu future yange yo my love hey. you should know every time we wanna be just by your side you should know every time we wanna be just by your side.